Samuana. Not the brother.
Hello, usinilete mdomo, ninaomba usilete tu maneno. Hello, usinilete mdomo, kwani nili pesa yako minakula. Hello, usinilete mdomo, ninaomba usilete tu maneno. Hello, usinilete mdomo, kwani nili pesa yako minakula.
Ni yangu bala, sijui ni kapuka ama danso chama. Nile wacha wacha kuwe kapuka chipuka, maliza na msuka. Nina haki ya mali, kitu mihudu ni kujipigia sore. Same club, same beat, jamaa anajidai ana mali bala. Na zile vitu mina ona ni makali za mia, mia mbili na mia tatu. Nime pose na kagomba, sitaji competition, mina taka tu maji. Wale wase wa mdomo, ni macho wanatupa na kubaki. My God, my God, my God, wana vikwazo wa life. Nichunguza kwa undani, na bado sije die.
Hello, usinilete mdomo, ninaomba usilete tu maneno. Hello, usinilete mdomo, kwani hili pesa yako minakula. Hello, usinilete mdomo, ninaomba usilete tu maneno. Hello, usinilete mdomo, kwani hili pesa yako minakula.
Nilishinda bet na sipendi ata soka. Ish,
usinilete mdomo,
nilicheki na Marita, leo na Anita.
Usinilete mdomo,
ati lazima mama Naj asikie hii story.
Usinilete mdomo,
Arsenali tulipigwa, Manu wakashinda, so
usinilete mdomo.
Mestay na wife miaka wananishuku na nina. Zibeta wanishuku na dems kama Rina. Wala hips na mahaga, juvitu kama hizo ndo kulenga mungangana. Maisha yangu na shugulika, why? Pesa ni zangu na nungunika. How? Ata ni none, ni konde, ni lewe, ni zobe. Ni ishika muhuni ama uhuru wa Kenyatta.
Hello, usinilete mdomo, ninaomba usilete tu maneno. Hello, usinilete mdomo, kwani hili pesa yako minakula. Hello, usinilete mdomo, ninaomba usilete tu maneno. Hello, usinilete mdomo, kwani hili pesa yako minakula.
Kwa club ni kurambo kanambo, msupa busy home ni kutext tutu mambo. Design anabonga ni kana juwa mpango, mapati usingizi. Anadhani kuna piseta na nisukuwa mgongo. Jumse amemisho atendi cover guitar joy na nivako. Nini konya machoma sagana, maje ni kati, mate ni pewe. Hile design ya upati bila mesha. Sika giving milika vitu sija white test. Nasikia niko high ni mahaga minaona kila dem. Anasonga ana wigo wigo, mabizi body kwenye seat ni kumingo mingo. Makelele masikio piko toki toki. Wale wase kwa giza adhi kisi kisi. Haijalishi what next but boss na jibamba. Produce your Fidel. I hope you are my partner. Once again, Kaupo Mestia, the community. What?